Yeah. Now we took it out. Shotless. Them not know so we run things. Lipanda. Respect family, Mumagazi. Brothers don't know, man. See ya kumbala maza mayanjanga nonya. Ichi kusika makule chatutwali wakone tutaterera waka. See ya kumbala maza mayanjanga nonya. Ichi kusika makule chatutwali wakone tutaterera waka. Hey, Ali, listen. Simanga bwe nsema Luganda wange tokola tima. Onangira ne byendidde ne njulo kubyegoga Luganda lwe waka lujja luvako nga yaka. Bufunayo oba mu mpaka abawaayo mbw akikola atya wanda neewuunya. Ansa nkyebuuza lwaki bufirika kisaawe kya mizannyo gya mpalana ne twepalapalanya bannabyabufuzi langi ne zitukyankalanya amazima ne bagakyangamuza batuleka tusikamuguwa. Bingi bye ndowooza nga nkuba engoma ya bingi ne gye ntutte mu ŋŋendo ezitagulwa nsimbi kimpadde essuubi. The culture dozi we kuyingira munde kubusa amayanja n'ensozi. Kwe chiri, kwe biba. Siye ya kumbala maza mayanja nganonya. Ichi kusika makule chatutwali wakone tutaterera waka. Siye ya kumbala maza mayanja nganonya. Ichi kusika makule chatutwali wakone tutaterera waka. Hey, Ali, kale yabana bikatwe, abana bichibuli chechimu, abana bikawimpi, abana biruzira, abana biwara, abana yonaji mubira, abana bimakindi salama, gabo mani embere tutambuza, abana biyojimba, chikuru, eyi ganga, the one gang city. Mpake inu mukampale inu jenazali wate jenakulida basaja jivampongera. Biuna jenjigidira. Shotless, I don't know so run these things. Bumbual, if I anybody taste we tumula ganti na feche nyo chetuli. Bujira mu red color, tujira mu red thick color. Tetupua amenya amenya nga twezaawo ze wembwe ekigu nyeyi musaawo kuba mmanyi olugendo lwa wala ninyo okutuukayo date brada deyaweya yenaluleeta mugambe demneva kuda eva ano tulinga nnyondo bwe tukonkona omusumaali akulina okuyingira olubaawo yefa baana baawo wenwicadde nobwayakandeswe bona bagambe gye bali. Nafeno jetuli jetuli chibuli lulembo de la viga. Fete twese sa.